kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions. Pale Mweki PCA, wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA, wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa ya PCA. Pale ACK Wetima Church, 12 police officers wameumiza wa Kristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto, wewe ndio umepanga. That is where we have a problem. Hata kama uko na shida na sisi wanasiasa. Pale Olokalau, nomination inaendelea, watu wamejitokeza maelfu. Kumeendelea uchaguzi, haijaonekana hata IBC inatakiwa ikuje isome kwetu. Na watu ya Kalao watachagua mjumbe wao leo.
Our second deputy president, tunakuomba vile umeambiwa na Maina, uendelee kushikanisha the opposition. Tuhakikishe tumepata candidate mmoja wa kiti ya president.
Lazima aheshimike. And we want to tell anybody and everybody that we are ready to defend President Uhuru Muigai Kenyatta.
Na tunasema hata kama rais amestaafu ni Mkenya, ana haki zake za kikatiba katika katiba yetu, na akona uhuru wa kuzungumza, na kwa hivyo hawezi kuhusikwa kama yeye ni mtu ambaye akistaafu hana sauti yoyote.